Where my niggas at? Where my girls at? Everybody, where you at? Get more joke, 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 bravo. I check with you by Zuba, joke, you prove. Yeah, check your body, baby, who the fuck are we? Yeah, joke, 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 bravo. Joke, 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 bravo.
Cheza na bazungusha machati, wote tuwe pamoja kwa ni hii ndiyo fati. Yani tujibushe kila mwisho wa wiki. Wote tujibushe wala wasione so. Shika manzi wako yani kata kiuno. Kitu ni pesa ndo wimili mikiki. Rasivyo utadata na pozi za mabinti. Wanavyo kata mpaka wana sweti. Majita wamechinga wamepiga paka safi. Mina na shwari wote tunavinjali. Wengine kwa miguu na wengine kwa magari. Pesa nafanya kwa pamoja.
Tunajirusha.
Tungi mafegi paka wida.
Tunapondi.
Eyo spime kwa nukta utagonga tukuta. Mino na bado mabodo kwanza na anza. Mikono mifukoni na cheki kwanza mkwanja. Bado tawalusha toka damba na zomba. Napenda niyo wote lada tunishe mkomba. Sina mafumba ya kumpa mchumba. Ukisa nina pesa kwa kugalasa salamba.
Njomu wote hii shawe. Masela na mademu wanapendeza kwa pari.
Kenda Tanzania baka Kenya tunapawe. Kata baby
tukushe na mimi. Njomu wote hii mishawe. Masela na mademu wanapendeza kwa pari.
Uganda, Tanzania, paka Kenya, tunapawe. Kata baby
tukushe na mimi.
Party park at 6 in the morning. We had a shopping. I take them across the road. We keep bumping no matter what. Everyone we get poppin', yeah, that's me. Look, come on, I'm a crazy nigga. I ain't gonna knock on the roof, but I got something to choose up in the curve, nigga, out the dawn. Busy talking on the phone. My mission is to kill all the prayer haters and all the fake MCs. You better get this heat before we come to you. Kim Ziki won't cook for me, the Kuja Jew. When you chuck the bone, when you corner fast, a juicy corporation, nigga, fresh, got my PAC. When you hear my seat, want me party like you don't see. Lot of bitches on the front, me have my niggas on the back, get it drunk. Got a sipping on liquid. Until we die, and I can never let the good things cross me by. In a person, in a Tesla, like any till you die. In the beef, man, the teeth, man, neck, got no time for the bullshit. Come on, people, let's party. Get the chairs on every weather. So, the shaka music, you know, kubembeleza. Talk us out, talk us north, talk us east or west. Nairobi, Kampala, and Paka DSM. You know the time it is.
Johnny, what day here, Michelle, Marcella, and Mademo, wanna pend it up for party.
Uganda, Tanzania, Paka Kenya, to the party. Gotcha, baby.
You wish it on me. Johnny wote hii mishawe. Masela na mademu wanapendeza kwa pari.
Uganda, Tanzania, paka Kenya, tunapawe. Kata baby
tukushe na mimi.
When I'm in the world. When you dance and flow, the Jonah pen defeated. Now if you flow, superstars, what's it? Why me blow? Now what kind of call? What's up where you guamba mini song? Joe, we party, rock the DJ. Hey, Joe, Chibungu, TK. Prabu hinde pamba moto.
Hey party,
siya kitoto.
Ona rupa kwa chati na yumba.
Fire
na mimi tukugi na wachumba. Cheza bas, ruka juba. Wapi unakwenda, rudi kati njo uchezo na mimi. Basi kufumoshe kino chako vaini. Bugi dance, mameni na wachumba. Bingo makali, wote mewabamba.
Tinga jeans ya tight. Na machins wana shiny killer side. Be the worst tuna bang bang bang. All the women out, check that. Gotcha baby, check the lady. Zugusha baby,
you're so bored of DK.
Baby, bounce the lady. Nyonga baby,
yani paka kuche.
Njomu wote hii mishawe. Masela na mademu wanapendeza kwa pari.
Uganda, Tanzania, baka Kenya, tunapawe. Gotcha baby,
jirushe na mimi. Njomu wote hii mishawe. Masela na mademu wanapendeza kwa pari.
Uganda, Tanzania, baka Kenya, tunapawe. Gotcha baby,
jirushe na mimi.
Uganda, Tanzania, baka Kenya, tunapawe. Gotcha baby,
jirushe na mimi. Njomu wote hii mishawe. Masela na mademu wanapendeza kwa pari.
Uganda, Tanzania, baka Kenya, tunapawe. Gotcha baby,
jirushe na mimi.